Select music.
Purchase your tracks today.
Yeah. Bitch, I said. Stick us in the yard. First ten takuona zomwe ndina chita ndina kusatila kumwe iwe umapita unandipasa namba pompo ndina kuhita nakuuzwa seve namba yanga ukamapita eh, ndichikondo mandi boss wapangisa moyo kukhala usangalasi ine kukhala fuso iwe kukhala ansi chilichose umafuna ine zakupasi ndizakutenge kwathu abale azakuone chikondo mandi basa ma ena sina chiwone umaimba kafolo usiku ndisanagone zotendapo ndamwala ena
ndiangauone Atsa baby
Ukamani sekelela ine
Dimamba kukoma ine
Tika machesa ndiwe
Baby kira ndiwe mbambane Mbambane Mbambane
Ndiwe mbambane Mbambane Mbambane
Chile jose ndi mbambane Ndi makaikila zoti winanga ndi land Ndi masauzand Ndi mavese sana Ndipo sendinga brand Tikumenya chisofu Ndi kamera ya kandi Ulinga tifoni ndesi ndima kuiwala Ulinga titochi ndi ndima wana kuwala Ndika kuona ndima kandisa zomala Kazo kongola, umu opaso ala Sini mafuna nziku sowa, ndipo siku lima blowa Chikonde chengo blowa kwa kukoda umaloa Ndichikonde chako mpako natenga maloa Kazo kongola, tango ndiwa na masowa Nisa kutenge kwa tu abale asa kuone Chikondo mandi basa mae na sina chiwone Uma imba kafolo usiku ndisa na kone Zutenda ponda mwala ena nisa
nanga wone Mandi sangalata baby
Uka mandi sekele laine
Imamba kukoma ine
Tika machesa ndiwe
Baby kira ndiwe mbambane Mbambane Mbambane
Mbambane Mbambane
Mbambane Kalibri lako limanitangalata baby Nazungulila ponse koma aisi na mupeze Oposa iwe
First ten takuona zomwe ndina chita ndina kusatila kumwe iwe umapita unandipasa namba pompo ndina kuhita nakuuzwa seve namba yanga ukamapita eh, ndichikondo mandi boss wapangisa moyo kukhala usangalasi ine kukhala fuso iwe kukhala ansi chilichose umafuna ine zakupasi
umandi sangalatsa baby
ukamandi sekelela ine
ndimamba kukoma ine
tika machesa ndiwe
baby kira ndiwe
mbambane Mbambane, mbambane